a boy pandas. I be a street cunt. They want forever, we better than them. In your bachavia mire, tell your weed and wukire. Gamba baba etire, ali kengi koke. Mwimuke tugende tukole, atako zile talire. Omulanga nyo wengu tire, omana wao popinko kere. Mkwatirwe kisa, pambiti achali ovya busa. Amani nigo tukozesa, na mukamana kutira mwomu kisa. Timbihile vya nsi vya kuhia, vya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia, esa hane kubala. Timbihile vya nsi vya kuhia, vya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia, iwe koro tafubera. Iwa takwe hiya, iwa takwe tengeza. Noe sige kubwile kani bugenda. Ebiro nimi wera kama izi. Emi akanezili kankwa muyaga. Obukuru ni buja amani ni kakeha. Obotibiro nimi rwele rwaida. Iwa mwoni botete kaniza. Bukuru bali chabiri babitai. Binga mila bali nsi bali guru kuhura. Otata waga sento ziteleke mubitebe. Nakazo zikaija okuti ambitwe nai. Hitwe na yaman. Sivestinge mubitebe ila kuyambai. Nizijano kuyonge na munambai. Nimanya nochi kenge chikukambai. Banto star boy. Timbihile vya nsi vya kuhia. Ya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia. Esa hane kubala. Timbihile vya nsi vya kuhia. Ya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia. Iwe koro tafubela. Believe in yourself. We not in all them. Nobody can be your church stuff. Don't choose to be thief. What you got is enough. Work hard to get more stuff. Habiwe boli zino kusabiriza. Taka siga bingi nivyo bagesa. Engulie zavo baka zijuzai. Otaba tuntuzai. Mkwatirwe kisa. Bambiti achali yovya musa. Amani nigo tukozesa. Na mukamana kutira mwamu kisa. Timbihile vya nsi vya kuhia. Ya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia. Esa hane kubala. Timbihile vya nsi vya kuhia. Ya kupanga panga. Hoteli zile sionka yone kuhia. Iwe koro tafubera. Bad boy Toyota bagambe. Atako zile talire. DJ Ronnie o muziki gutere. Ebi o chambi le sire. DJ Cox, yeah, pon DJ's box. DJ Max, me no hear the voice. Just pro lady cap on BS record. Inyo na my